can fall in love again.
I wanna do it all again. Taking you through the musical mysteries in your favorite podcast. It's the Musical Journeys Podcast with DJ Fitta. Scepter DJs.
Scepter. You know how we do, right?
DJs.
DJ
Exit.
When do Alicia Kupenda? Wako nilisha sarenda. We ain't got no time. Siku zaenda. No siku zaenda. When do Alicia Kupenda? Wako nilisha sarenda. We ain't got no time. Siku zaenda.
Tienes llamada, vamos, llama. 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 No sé por qué te larga, si no te obar y te bomba, pero toca. Sí, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que si yo amo, ya fue, ya voy a volver. No solo pacífico, amor.
Come on, my knees, baby, please. Push a mi maliza, te girice. Girl, you got me missing nobody. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda. Na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, wako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda. Na siku zaenda.
Satani kosha, fundi akia Mungu anajua ajana chosha. Doto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukaichana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogi doki. Fanya ka unapiga deki. Leki give me some cake. God bless you.
Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Basiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha eh. Sini ngoma ingine mtani inaitwa matisha. Brand new style inaitwa matisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Basiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha eh. Na kikuliza ni nani ulikuwa busy wakisha. Basi njirani kukando alikuwa busy wakisha. Na isha mezikuta kwa sana leo amezi wakisha jo. Nikubaya mori ongori nikumatisha eh. Nikumati nikumati nikumatisha. Nikumatisha design bila kupatisha. Kuna kikolo kinare ko area wakisha. Basiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha eh. Kuma piga luko msafi jume tumatisha. Kukura kamutu mkazuri na kame matisha. Mamba kukanya biriganya bado me matisha eh. Naka ngoma kengine kane ito matisha. Sini ngoma njini tani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuma kikolo kinare ko area wakisha. Basiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha eh. Sini ngoma njini tani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuma kikolo kinare ko area wakisha. Basiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha
eh.
Koma shada nkoma chengi tuhini janta. Mkoki ndale nkoma njenti tuhini starter. Na niki BM tunivodo amani hunter. Sunguze shore anaturi mboya semiwoi.
Kunyo cake utetisha hati please na. Kaiko form so utaeza please ma. Tuya mam akondani neza please dali. Ache kuje na marungu jini Christmas.
Niko bash, check it dem duma amebeba. Oh gosh, kwanza
kwanza na jiseti niko juu ya mashash. Kifika kijani niku smash. Ni mtu mbekse anapenda tabia ya watu wawili, kurukia rukia mtu katumbili. Madam vile unalamba lolo, pole pole tusinigwane na meno.
Ashia bakia, let me say, she got a new dance style for me say. Ashia bakia, let me say, she got a new dance style for me say.
Show them a new dance for me, show them a new dance. Show them a new dance for me.
It's your very own Scepter DJ.
Mwenye unani tabasamu, uwa mwenye kujisi mororo. We, atakula na kusahamu, uwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali, baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo dakitari, darling, nikitaka kupona.
Mitandao inazingua slomo, sikuvuta waya. Kibona unajua niliacha ilikuwa ni kaya. Nyombe dua ruti ndefu yende sawa, nazopata kwa mshua nikiugua nipe dawa. Samahani jana ulipopiga sikushika, zile jumbe ulituma nilisoma sijakipa. Nashinda kuamini japo habari zilifika, baba amefariki na sikuja hata kumzika. Toka lipondoka siku nyingi zimepita, labda hata miezi au ni mwaka unahesabika. Sikupenda kusafiri ila nofia kudhurika, kisa madawa na polisi kutushika. Tangia nimekuja naendelea tu kutumika, ila nina imani ipo siku nitaheshimika. Siona nipo kimya, mipango hajakamilika. Mwafrika ugenini sana, jeshi kwenye vita. Mkimbizi sasa niko nchi za bara, aliyekuja kikazi amekuwa mtumwa kwa utawala. Nalindwa na dua na zile mnazita sala, nachomwa najua naweza shinda na sijala.
Loto usimende kutangaza, it's not a secret, nimeshindwa kunyamaza.
I think I'm addicted, sasa nacheza defense. Every word is my witness, nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted, sasa nacheza defense. Every word is my witness, nimeshindwa kukuachilia. Wewe
naweza wacha bila kumbana, the wrong. If you want to keep the kids, America, it's of your eyes. One kosher road. Oh, me more. Uva ekito, au dela na pendeza. Now uko natural, much, much love. Oh, me more. Yeah, like you, yeah, like you. Uwezi pata dunia ni arae jua upendo.
Sura hadi tabia na kila sababu kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda mano kato kinukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae, ninawe uje nikubebe washangae. Ye uchungu wakazae, tukicheza kuche kuchi na hotae. Minawe unakula bia, wala unafido. Chuchuza kunito wa maticho, hata uvegunia. Bado uko simple, unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungu wa koki, wanini mafuriko. Meniweza
connect with your DJ on Facebook and Twitter. For more downloads, a DJ exit.
Oh my baby,
yo, yo. Zero. Come on, sauce, spin the sauce, spin the boss, spin the wild pass. Check it. Yo, yo. Zero. Come on, sauce, spin the boss, spin the wild pass. Jeshi ni mbaa na wato kuma bodoski. Bogi ni mbaa mbogi bado kimonyoski. Tamasha leo nile mzeyo na gaoski. Mlingi kam joni unapasukyo na kilo makote chok. Sikyo makote chok. Simingo joma kote na patata sija dozi. Sikyo joma kote chok. Sikyo makote chok. Simingo joma kote makote na patata chok. Sikyo joma kote chok. Sikyo makote chok. Simingo joma kote na patata sija dozi. Sikyo joma kote chok. Sikyo makote chok. Simingo joma kote makote na patata chok.
I don't know.
mapenzi baby nitakupea. Nitakudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. And we live together, mtoto tukiwalea. And we grow old together, baby that's my prayer. Cause you make my heart go I say no no, baby you be the one. Yani huna ka solo, sura shepu no number nane. Ah, nipende ni kupende hadi tufanane. Kama kinyozi na nyembe ufe tuzitane. Eh, udoye mi feo, udoye mi deo, miye udio. Menyama dipao, miye udio. Oh baby, lo 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 lo. Your love will go make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I go love you today, tomorrow ro ro. Oh baby, lo 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 lo. Your love will go make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I go love you today, tomorrow ro ro.
Funguo za bima nito wangu nimefika mpaka china toto zipu kakishungi nimezima amenipa lunch nimekula mpaka dina hii amenipa lunch nimekula mpaka dina hii santana wa santana kanavo yoko taka 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 toto mpe funguo za bima
it's your kiss baby
simsima toto mpe funguo za bima. Kwa bongo nimefika mpaka china toto zipu kakishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voi yoko taka mawa sama.
Kana kwiri kwiri, ziko peshi. Na nipo mbiri mbiri, sina breaks. Na kato kisha mbiri, kitanesi.
It's you, Alamona.
On the track. Kama mapenzi tiba obasi kwako nimepona. Kama mapenzi hasara obasi faida sijaiona. Kama mapenzi hesabu basi kwako nimefeli. Hakika kwako mizuzu
shika.
Baby unani control. Umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show wanivuruga kabisa kama chizi. Oh baby unani control. Ukinitazama kichokosi unanituliza fujo na kuwa mpole. Unanimaliza baby
umenishika.
Sina wakumpa mana ushanichanganya.
Umenishika.
Na moyo wangu kwa nyanga nyanga nyanga.
Umenishika.
Usijuka nikimbia ukaniacha vumbi.
Umenishika.
Ukinena viwete wajiweza.
Viwete wajiweza. Ukinena.
Amo tazi sanitize usinigote nataka una ganju na die acha nitumie juna decide blanda mapati jua kuna anga please stay home mama kapoka utamangu cheki lando lana treku wa muwaiza na mini kotu na masanitize but siko chupri mi tupri kijami see you after 2 months inshallah amen.
I need a sanitize,
need a
sanitize.
Tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania. Huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia. Ndoto zilikuwa kucheza boy. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utanisi nikaanza kuimba. Mungu sasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji.
Nakupenda maraika.
Maraika. Hani mewalibu sana wa wengu.
Mkuu unafanya mazoezi nji hapo.
Yeah.
Nilikusikia, nisha kupando utangia mazoezi. No.
Fitina za ndani ndani marahamu anavimba. Atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Kone walo micheka. Enzi na haga kanamili.
Yeah, come on.
Akakanguna ni kamali ya umare mare.
Rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way. Oh no, it's true. See, I'm in it below, nani do. Kawaida, me na playing it cool. Kawaida, me na playing it cool. But I'm so foolish when it comes to you. When it comes to you. Kufika e-stage, skwangi mtu neka feelings angu kwa display. But kwa future naona party na wedding cake. Kunyu kitu perfect, ineza happen by mistake. I'll be the realest, skudanganyi. But you can't be the realest bila honey. Kujiambia loneliness never killed a G. Na compensate na chain mingi kama Mr. T. Aya, uneza guess ile mood I'm in. Nasikia tutafte beach mali cool again. Tukapigwe na Caprice kama do the game. Please never leave again.
Wanja ntame, sogea, sogea. Okopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashaki ya mganga wameya kusea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya, zima na mtandao. Haya, sema nao, pigia bao. Haya, sisi sosa, size yao. Funja vigenge tumiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheza umevalia msuri. Tatumwagia razi utatuaribia shuguri. Mugi vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika kamata sukuma tembe. Shika shika kamata, shika, sukuma, tembe, shika, shika, kamata, shika, shika, sukuma, tembe.
Baby Banda, Safi Records,
produce power.
Baby Banda, Safi Records,
produce power.
Ni mwana umengani uyo, umengani uyo. Ni mwanaume mgani uyo, mgani uyo.
Kwa kujilinganisha
na mwambie jitokeze, oh mwambie jitokeze, na wacha tumuone kitembea juu ya maji. Na tuone akifanya uponyaji. Samaki 5000 nitafanya ugawaji. Popote pote mali watu watahitaji, nasema mana kuna kama we, kama wewe Yesu. It's mama ni miss mama juni yako Yesu. Kama we Yesu, oh. Paulo, hakuna kama we, kama wewe Yesu. It's mama ni miss mama juni yako Yesu. Kama we Yesu, oh, oh, oh. Ni mwanaume mgani uyo, mgani uyo.
Hizo zangu tu hemisha.
Ni mwanaume mgani uyo, mgani uyo.
Hizo zangu tu hemisha.
Zombie.
ingoma isambe kinoma na joyu kipandi na soma na simi kama ingoma isambe kinoma na joyu kipandi na soma ingoma isambe kinoma na joyu kipandi na soma na simi kama ingoma isambe ingoma isambe ingoma isambe kinoma na joyu kipandi na soma na simi kama chata kila boma na kimbi za mahasla kila kona sioni jinsi gani watabona na hizi kazi zao easy come easy go now hazi kazi kwao tumekalia makoo yao hapa sikuwa kikishi usalama kabisa weni shuli fupi tu kama tiza kabla sijasema suwe shamaliza mista maraunda kuna kuunga unga makizi wanofunga upepo mwingine kisampunga ni pepo na kemea yeah. Nobody care, utamtake care, nani hapa, tuna mbele kunenda baby day care. Shame, numbers na change, I can never be the same.
Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl. Roll it down, my girl. Just panda, soges, panda, leges, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ivish, panda, malisa, panda, umisa, panda, tetetesa, panda, telesish, panda, tetemesh, panda, fimesish. Man fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. And dem a dedica dem wish dem fi honor. Like a bad girl inna the place, yeah. Fire.
Bad girl inna the place, yeah.
001. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me take you to the music.
Taking you through the musical mysteries in your favorite podcast. It's the Musical Journeys Podcast.
Napenda kuoni, siku mpaka mwoni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikujumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Natekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale ponza. So I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kile. Ay, ay, ay.
Yoni usiku mchana. Chuhagi zama tuanze kandana.
With your sexy body, Carolina. For your love, I can fight like John Cena. Atakama nikiwa nguvu sina. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take it slow,
baby. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never seen, never seen. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never seen, never seen. Yeah, yeah.
Hey. Only you that make me feel what I feel. I feel so right.
I swear you're the one and you got my feeling when you hold me tight. I promise I gon' never make you cry. For your matter, I gon' fight till die. You are the queenie, let me give you crown. Now you're skinny, baby, sweetie brown. You are the reason why I switch off my phone. My baby boo, I don't wanna anybody call me when I'm with you. Girl, I like the way you do me, that is slow, slow. You never rush. I swear I'm not gonna die, give me more.
I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
They call me beat king killer. Mtu mzima anafinya biti kama cheese. No, 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 no. Atacho kucha nilete. Sitaki mzuko nishuke, sitaki upote. Ai, watoto wazuri pombe wabe. Usijali mabili wewe nilete.
Mr. DJ Pulo, yeah, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo. Mr. DJ Pulo, yeah, yeah. Unanimaliza kidogo, unawamaliza vigogo.
I met a girl that I really like. The way she wine her waist is so divine. So glad I think I can't on a rasta man.
Kichwa lako kome kulangara. Kenya boy don't gara. Unari kati zaga ni make me go gara.
Mr. DJ Pulo, yeah.
Unani mali za kidogo, unawa mali za vigogo.
So good, so good.
DJ Exit Kenya. Let's do the pattern.
Maria ni kuwa Maria ni kuwa ya mahela. Maria, baby, want that a mera, mera, mera.
Niyo nyeshe makeke, minataka hiyo dede. Popote ni kukamate, kwa uli nipake mate. Minataka leo ujibambi, mesonga ni kupakate. Yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza iso.
Kuna dem, dani kuna dem, kwenye gari kuna dem. Najigawa vipi, kuna moja glass, kuna moja nyas. Na vidole vina kazi, tawanawa vipi. Bia ntachota kwa bomba, sawa. Dawa chalanga na nyonga, sawa. Pembeni mwana mkenyonga, uku kumenoga. Na pagawa chisi, warembo mapambo mechorwa. One stand, mambo na polwa. Du, inaitwa nguvu ya dola. Kila hatona yona nguvu ya mola. Hakuna siku kuu skukuni hii leo. Langa matawi ya juu life kwa kideo. Shapiga kimeo, shakida kileo. Ili jasho na jana na piga matokeo. Wow, 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 bata ni bate. Pata ni bate, raha ni fate. Tabu ni ache, autopata muda wangu. Wallahi ni ape, wallahi wabilahi. Tariona mara chache. Kazi starehe na kula vizuri muda. Nisipofanya kazi takula jeuri buda. Mziki kwenye damu, kiburi fungizi. Baraka za mama na Mungu feduli kunja. Mitungi lazima cigarette. Na changanya mirungi na chakida, yes. Na timu wa vumbi, funny boy. nakomesha vikundi country boy nikilala blues nikiamka maragaraga Mr. Maujus na nuka malagalaga zuko melipuka na tupa mazagazaga na baki na buta na mukali ya kulaga nikichoma wida nigongeni reggae wache wawane chigunda cheke nimeshiba zeke bongo hip hop trendy nikilewa mbege na cheza kama bweke aslay baba ni bebe TID baba mazeze okay pompe so geswe okay okay nade no geshe wewe mambo ipo huku Mr. DJ chome kezuku huku tunagawana kuku tukigawana kuku tunagawana ruzuku nishana mapombe paka chupa siwe tupu asubui supu sio supu tu supu ya kuku paka huyu kuku apigo marufuku kazi starehe na kula vizuri muda isipofanya kazi na kula jeuri buda mziki kwenye damu kiburi vunga isi baraka za mama na mungu fedhuli kunja